bana ke to ba dira mo shomo ke to khotsa re mo tlo ba tsala pele sadi ke to mo khotsa bana ke to ba dira mo shomo ke to khotsa re mo tlo ba tsala pele mo pelo ba tsala pele mo pelo ba tsala pele le ge ba re tsere ka je pelo mo pelo ba tsala pele mo pelo ba tsala pele mo pelo ba tsala pele le ge ba re tsere ka je pelo.
Le gavard se rigaille de nous.